dama fatte sama yaayu feero ci ndam surangas bay ni ma dem ko jelle ci ndam surangas yaay ni ma dem ko jelle ci ndam obuke
dam surangas
obuke ju
dam surangas
obuke
dam surangas
obuke ju
dam surangas
dama fatte sama yaayu feero ci ndam surangas yaay ni ma dem ko jelle ci ndam surangas bay ne ma dem ko jelle ci ndam surangas buke
dam surangas
obuke ju
dam surangas
obuke
dam surangas
dama fatte sama yaayu feero ci ndam surangas bay ne ma dem ko jelle ci ndam surangas yaay ne ma dem ko jelle ci ndam surangas buke
dam surangas
obuke ju
dam surangas
obuke
dam surangas
obuke ju
dam surangas
obuke
dam surangas
obuke ju
dam surangas